mtoto mzuri wewe. Unanifanya mpaka mimi nina cry. Mtoto mzuri wewe. Unanifanya kwa masela na jidai. Mtoto mzuri wewe. Unanifanya mpaka mimi nina cry.
Toka Monday to Sunday akuranga barai. Pia leo ni holiday. Baby tuji vinjare. Toka Monday to Sunday akuranga barai. Pia leo ni holiday. Baby tuji vinjare. Kama uwa nazingua. Mtoto mzuri kama vipi narukia. Kama uwa nazingua. Mtoto mzuri kama vipi unarukita.
Mtoto mzuri wewe. Unanifanya kama sela na jitai. Mtoto mzuri wewe. Unanifanya mpaka mimi nina cry. Mtoto mzuri wewe. Unanifanya kama sela na jitai. Mtoto mzuri wewe. Unanifanya mpaka mimi nina cry.
Rebeta kila kitu kiko fiti mitaani. Unapenda bonga chafu eti sisi tuzozane. Mama Mashore, my darling, I love you. Mashore, my darling, I need you.
Mtoto mzuri wewe. Unanifanya kama sela na jidai. Mtoto mzuri wewe. Unanifanya mpaka mimi nina cry. Mtoto mzuri wewe. Unanifanya kama sela na jidai. Mtoto mzuri wewe. Unanifanya mpaka mimi nina cry.
Pretty she is. In your little time she are making love. The one in a million. I love you, mama. Pretty she is. In your little time she are making love. The one in a million. Love you, mama.
Mtoto mzuri wewe. Unanifanya kama sela na jidai. Mtoto mzuri wewe. Unanifanya mpaka mimi nina cry. Mtoto mzuri wewe. Unanifanya kama sela na jidai. Mtoto mzuri wewe. Unanifanya mpaka mimi nina cry.
Somebody dancing cute. Aha. Yo, man, Oliver. Man, yeah. Big up me guys. Big up letter one. Big up Anikton. Yo, man, yo, my video. If I don't call your name, big up yourself.